Umfanekiso wamashumi amane anesixhenxe. Wakudamba umoya uYesu nabafundi bakhe bafike phesha kolwandle lwaseGalili. Akuba uYesu ephumile esikhitshaneni wahlangatyezwa ngumntu othile. Lo mntu wayeneendimoni ezininzi, abantu bengenako ukubopha nangamakhamandela namatyathanga. Lo mfo uye kuguqa phambi koYesu, waza uYesu wayala ezo ndimoni ukuphuma kuye. Ziphumile ke, zaye kungena kumhlambi wehagu owawulapho. Ke ihagu ezo zisuke zaphaphatheka zehla ethambekeni, zaya kweyela elwandle, zarhaqwa. Ke umfo lowo umkile, waya kuxelela abantu abaninzi ngako oko uYesu amenzele kona. Ngokwenza oku, uYesu ubonisa abantu ukuba unamandla awodwa, amandla okuyala iindimoni nokuba zininzi, zize zimlulamele.